Uhana wakhuleka wathi inhliziyo yami iyethaba kuJehova, uphondo lwami luphakeme kuJehova, umlomo wami ukhamisile phezu kwezitha zami, ngokuba nginama ngensindiso yakhe. Akekho ngcwele njengoJehova, ngokuba akekho noyedwa ngaphandle kwakho, futhi alikho idwala elinjengoNkulunkulu wethu. Ningabe nisakhuluma ngokuzidla kangaka, ungaphumi ukuqhosha emlonyeni wenu, ngokuba uJehova unguNkulunkulu wokwazi, izenzo zilinganiswa nguye. kepha abakhubekayo babhinqiswa amandla, ababesuthile baqashelwa isinkwa, ababelambile sebeyekile ukulamba. Yebo, oyinyumba uzele abayisikhombisa, onabantwana abaningi uyawuma. UJehova uyamvusa umfowethu othulile, uJehova uyaphakamisa ubaba ngezaleni, abahlalise nezikhulu bandle ifa lesihlalo sobukhosi, ngokuba izinsika zomhlaba zingezikaJehova, ubekile izwi.